phezu kwentaba phansi kwamafu ebukhosini akanibheke senilindele nithandaze Imvuselelo enkulu yesa
Thandazukhole Thembulale
Thank you.